kiru kumon sindetsi namasaha ubwizo barya kiri kurenga nagiye kumva numva telefone and they made the sound please pick up the phone
hello
hello hello hey what's up Jody this is your friend nange na kuvugishije ngo watumenyeranye kuvuga nkabona urunyitayeho kugeza umunsi wanone ariko
Ndetse nuko iminsi yicuma
naje gusanga ari byinshi duhuriye